pause our promotion.
Omukwano omonje, omukwano omosofo, omukwano omuomu. Sagala kumanya, ono mwana mwagala. Yansingira balala, bamutwale wala, wala. Sagala kumanya, ono mwana mwagala. Yansingira balala, bamutwale wala, wala. Omulungi ngono, omwana omutefu wampisa. Omulungi omugonvu yansana, yona jagenda nange jengenda. Bambi talina tabu, baby talina sasage. Talina chankweka, yona jagenda nange jengenda.
Abagata
bali bangi na yeya balekao. Tayagala nza muletera pirao. Tayagala bamalala bangato za pirato. Bona bona yabayi wawo. Sagala kumanya, ono mwana mwagala. Yansingira balala, bamutwale wala, wala. Sagala kumanya, ono mwana mwagala. Yansingira balala, bamutwale wala, wala. Kubyakola ato basi sobola kumwewala. Banji bamwefasa na yera sigala nza nina. Ono yema number one masoja, era yafumba heavy home. I believe in love, come test my nyam nyam. Tomba wala guno mudigido, nataka vibe. Oh, I need your energy in the area.
My spirit of God.
Sagala kumanya, ono mwana mwagala. Yansingira balala, bamutwale wala, wala. Sagala kumanya, ono mwana mwagala. Yansingira balala, bamutwale wala, wala. Love, love, love.
Those are promotions.